na nguvu tena jabari, napiga ngome kama Tyson.
Hello we,
nikikuangalia na usoni, sura urembo ni mascara, fanya kama vile uwaone.
Hello we,
basi tafadhali usije ukanibagashia, mana naona mishale inazidimida. Usije kunikata na kisu cha ngaliba, ukanivua ndala nikaja chomwa na miba. Dunia ni tambala bovu, sije ukanishusha mama. Ni wazi sipendi vibovu, napenda laini nyama. Kama nafanya maovu kwako minaomba msamaha, usije niachia povu, dunda ndugu alina gadawa. Ukikom fame na kam, utani kiss pino no vidam. Aram, tama ya face kwako mi mdoli sanam. Si yumbi yumbi, you say you love me, I love you, dumi dumi.
Baby come over, baby come over, baby come over.
Shida, mana naona mishali inazidimida. Usije kunikata na kisu cha ngaliba, ukanivua ndala nikaja chomwa na miba.
Demo designer wa veshe.